The Mathic.
Sound spa.
Aba.
Akakadada nakazimia. Akakabinti katam tam. Akakashori nitakachumbia. Yani kanabidi kako bam bam. Laini laini akinishika uroto uroto. Hanipi vya barini, anipa vitu vya moto vya moto.
I don't need nobody. Anywhere, many ways I